Yeah, it's your boy Sam Rapper. Beka Taito
Kitunzo.
Yelewe kihomu msoto, sio rice kuwa hapa. Tangu furaha na joto, adileo Sam Rapper. Nimepata mtoto, ajabu ananita kaka. Chunga nkipata moto, brother ntawaka mpaka. Mchumba pige selfie na mi. Huku mama mwenye nyumba bane chocho na mi. Sina magumba la mitoko na mi. Alafu kesho kutwa nyumba kwa nguvu ya plan B. Michongo bongo kwa nazari kama dai. Kutu anachekecha ubongo alafu nyota haingai. Maneno mengi wande ntageuka gold. Sina off mina kaza baka nipa go ahead. Aha, sina pressure na kaza. Na waza niwe juni waendeshe viraza. Mwendo mbele ukibuma na kokota. OMG kipata gari ntaligeuza helikopter.
Niko fresh kila sekona jipanga. Na ina less kusa kama umba. Niko fresh kila sekona jipanga. Na ina less kusa kama umba. Hola, 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 nimejipanga. Hola, 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 nimejipanga.
Yo, mchumba bumba chunga nikipata muda. Kwenye chumba bunga kimya kisha move kama ruda. Sina mudela na kaza kishenzi. Mwenye kichwa sisimizi ndo anenita kichwa panzi. Oh, cheki marapa kibao. Akitoa nyimbo fidi ndo mizuka ya kikwao. Wengi wao mboga saba makwao. Naelewa niulize kusu kono bao. Mshamba aliyefuta zero akaandika sifuri. Ndo anataka kuitwa hero. Alafu hero niwe kiburi. Sina mfano mindo jipu sugu makufuri. Atumbui na sindano labda lete misumali. Yo, kukaza sina budi ese. Najua napotoka kuhaswe na bidi mze. Mchumbo sinyulize vipi na makusudi. Ntajibu tu niko bize.
Niko fresh kila siku na jipanga. Na ila lesi kusa kama umba. Kila siku najifanga. Kusa kama bumba. Hola, 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 nimejipanga. Hola, 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 nimejipanga. On the bits.